tunaritegeye ndabarituye wana Dori gitangaje kiruta byinshi byiza uzi wigirira
I appreciate
Iki gihe kinzitsa n'ukuntu urunga nari cyurukwangira Gusirimuka n'ubyitiranya no kuraruka zino karakta ziteye nk'izibimanuka Nufata uku kuzi ndabifana
Wasanye imiduka kundembe Ukunwara birarenze Nibugwate naho guhungira Gami zangu huza marira yose warize
Mwibira kabanga narabwira undi Kumunda niyo mahitamo meza wagize
Ngiye gukina kumubyimba Bambwiraga ko ninahinduka Uko neye nawe tuzahuza Urazi imico turayihuza Ari kadirake nawe nuhazi Yoga nibigare Yo mama kundu urabizi Umusozi w'urukundo tuzahurirana Kadira
Nawazi
Nawazi
Nawazi my baby Umusozi w'urukundo tuzahurirana
What if I say, what if I say Forever and ever you gon' be mine Tell me if you know what change your mind Haters me, I don't care Ningiri chaka ndagufatira ho feri nubona utakibaje nzanire cyumpande somere home Isomere Mama gara hondi hose ndaza kuririmbira byo hose nazuyaza Urumuje sambarusha zakukubitiri kusha so Ubyo sanzwe uzikiramo nakakwitanga byurabizi niyo haza umuntu waka Akutazi ndatandukanye Gice shangiri chaka ni wowe nashakaga Uramwiye nakabuza bebe wanji
Onjure riti me chikamuki
Uzanyi miduka kundembe Ukunwara birarenze Ibugwate naho guhungira Nyiye gami zangu huza marira yose warize
Mwibira kabanga narabwira undi Munda niyo mahitamo meza wagize
Ngiye gukina kumubyimba Bambwiraga ko ninahinduka Uko neye nawe tuzahuza Urazi imico turayihuza Ari kadirake nawe nuhazi Yoga nibigare nubizi Ibyo mama kundu urabizi Umusozi w'urukundo tuzahurirana Kadira
nuhazi
Now is my baby
Umusozi w'urukundo tuzahurirana